Brothers and sisters,
it is proposed that we sustain Thomas Aturaka Kanyina Bata Onyisi Thomas S. Monson, Koburu Onyisi Onyamuman Onyambuhe Ulonziko Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, Henry Irene Koburu Onyen Dumodun Kembuya, Nadida Ugdov Koburu Onyen Dumodun Kabo, No Tundi Sulonzuka, Ndikwedrenu Gosipota. Ndị na-ekweghị ka ha gosipụtakwa anabatawo. Atụpụtara ka anyị nabata Boyd K. Parker ka ọ bụrụ onye isi nke ndị ndu 12 ụlọ nzukọ a, ka ọ bụrụkwa Boyd K. Parker, Elton Perry, Russell M. Nelson, Darlene H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest it.
Ndị kwerenụ ka ha biko gosipụta. Onye ọbụla na-ekweghị nwere ike igosipụta.
Thank you. The vote has been noted.
Ekelere m gị, etinyela ntuli aka. Atụpụtara ka anyị kwado ndị ndụmọdụ niile n'ime otu ndị isi ụlọ nzukọ dịka ndị 12, dịka ndị amụma ikpu ahụ na mkpughe, ndị nabatara welie aka, ndị na-akwadoghị biko, unu nwere ike gosipụtakwa. Anyị edetugo ntụmaka. Atụpụtara ka anyị ga-anapụ n'ọrụ ndị niile ndị nke a bụ ndị isi nke na-arụ n'ụwa niile, bido na afọ a: Juan Avila,
Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joy Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Kyun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us in
expressing
it is proposed
n'iji ekele nye nwanne nwanyị, nwanne nwoke David L. Beck, Larry M. Gibson, na Randall L. Reed, dịka ndị nduzi zuru oke nke ụmụ okorobịa. Anyị na otu aka ahụ na-anapụ ọrụ nye ndị bọọdụ zuru ọha niile ha na ha na-arụ. Ugbu a, anyị nakwa anọrọ nwanne anyị nwaanyị Jean L. Stevenson dịka onye ndụmọdụ nke mbụ na ndị isi zuru ụwa niile primary, na nwanne anyị nwaanyị Cheryl Espin dịka onye ndụmọdụ nke abụọ site na ndị zuru primary ahụ. Ndị niile nke chọrọ inyere anyị aka kelee ekele ụmụnne ndị nwoke na ndị nwaanyị a maka ọrụ ọmịka ha mụrụ gosipụta. Atụpụtara na anyị ga-akwado dịka ndị otu ndị 70 na nke mbụ na Quorum 70.
Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Vern P. Stanfill. All in favor, please. Those opposed,
please.
It is proposed that
we mkpara ọhụrụ.
Jose M. Patasha, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bone, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwe Meka Igwe, Zeong Hon Ko, Ming Shung Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto, Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please.
Ndini nekwere kwe biko gosipụta ya.
Those opposed, if any?
Ndini nekwere. Ọ bụrụ na e nwere. Atụpụtara ka anyị gakwa akwado Cheryl A. Esplin ka ọ bụrụ onye na ndụmọdụ nke 20 na nzukọ dị elu ndị primary, na nwanne nwaanyị Durham ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ nke abụọ. Anyị nakwa atọpụrụ ka anyị kwado nwanne nwoke Stephen Owen dịka ọ bụrụ onye isi nduzi ọrụ ahụ nke ụmụ okorobịa, Ebe Douglas Ham dịka onye ndụmọdụ nke mbụ, na Monte Joseph ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ nke abụọ. Ndị kwere ekwe, biko gosipụta ya. Ndị na-ekweghị nwere ike igosipụta. Onye isi nduzi Monson, anyị anabatawo nhọpụta. Anyị na-akpọku ndị na-ekweghị ntụpụta ndị niile ka ha kpọọ ndị isi stake president ha. Ezigbo ụmụnne ndị nwoke na ndị nwaanyị, anyị na-ekele unu maka okwukwe na ekpere nke unu na-ekpere ndị isi ụlọ nzukọ a. Anyị na-akpọku ndị isi ikike ruo ọzọ ọha niile ndị a kpọrọ n'ụbọchị taa ka ha gbakọta bịa were oche ha. Lee ka ha na-abịa.
As announced,
Dika ikwuru, Kevin Jorgensen,
the church audit report, followed by Brooke Hales, who will present the
Gabia Kwara Nyoku, Brooke Hales, Gabia Nyanyi, Agumagunke 2015.